2.5 years ago, Your Excellency, hakuna siku siku anakuja kanisa na kanisa wanalia na kuomba mambo ya usalama. I want to thank you and your government kwa sababu saizi mambo yametulia. We are not there, but at least there are some steps that have been taken that watu wanaishi kwa amani.
Na kwa kweli yale ambayo umefanya kwa hii wakati mfupi sana, sisi kama jamii ya Wamasai umetufanyia mengi sana. Na tunataka tu kukuambia ya kwamba tuko pamoja na wewe.